na wakawa na chana, baby tushachana. Kumu siku mchana, baby kukumu kutengana. Kumu juzi na jana, wakawa na chana tushachana. Kumu siku mchana, baby kukumu kutengana. Bati yangu, ya kwenu subiri tomorrow. Itakuja wakati wangu, wangu staki kasoro. Kulikongoja bati yangu, ya kwenu subiri tomorrow. Wakati wangu, wangu staki kasoro. Gele 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 chopize, gele 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 babuzi, gele 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 zaki, gele 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 gele.
Kone lana mitakule, mungu baji andaye, ikamu elu takalale, yo kwangu wa shangaye.
Utajumiza, ukikaza na utapoteza, utaona miujiza. Usingangana usichokiweza, manake utajumiza. Ukikaza na utapoteza, mwachie muweza. Ya nini kungangania, siye fungu lako sharobaro. Ya nini kujivunia, siye nyota yako barobaro. Ya nini kungangania, siye fungu lako sharobaro. Ya nini kujivunia, siye nyota yako barobaro. Ya nini kulalamika, nikichimba mtaro. Kiwandani wala ana nyumba wanabisha msanii gani wala juhi kutamba anapiga zake kiwandani wala ana mtumba napiga tu bora wacheze napiga tu nisipoteze napiga tu bora wacheze napiga tu nisipoteze hivyo ndivyo ninavujivunia ya Mungu. Ndivo wanavodhania kawalimwengu.
Kone lale mikakule, mungu baji andaye. Ika mwela takalale, ye kwangu wa shangaye. Kone lale mikakule, mungu baji andaye. Ika mwela takalale, ye kwangu wa shangaye.
Wanakubali, hawana swali au sio?